ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye miwa napenda soka napenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa tako. Kwangu ni clean so buta fagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpanga wako wakando. Tunapigenga trio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform, joka na perform. Pick-pock, anapenda kuzitoka. Tik-tok, anakuanga tik-toka. Pick-pock, anapenda stick proper. Big-bomb, vile akona big-bomba. Pick-pock, anapenda kuzitoka. Tik-tok, anakuanga tik-toka. Pick-pock, anapenda stick proper. Big-bomb, vile akona big-bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupelekwa hizo klabu. Minataka jo a trend, akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai, mavitu ni vulai. Sivei ni me apply chali yake na mtoka.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Pick-pock, anapenda kuzitoka. Tik-tok, anakuanga tik-toka. Pick-pock, anapenda stick proper. Big-bomb, vile akona big-bomba. Pick-pock, anapenda kuzitoka. Tik-tok, anakuanga tik-toka. Pick-pock, anapenda stick proper. Big-bomb, vile akona big-bomba.
Duli deliver Nairobi. Kakubali kunipea dempen. Nimekuwa bad kutoka enzi za F2. Kenya nataka ni Mike Zona madem tu. Ini hype ikona version ya Dangsu. Dema mezi biba bompa na kona tatu. Shina kuwa wea cha leo ni tajefatu. Genge true ameangukia muara.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Pick pock, anapenda kuzitoka. Tik-tok, anakuanga tik-toka. Pick-pock, anapenda stick proper. Big-bomb, vile akona big-bomba. Pick-pock, anapenda kuzitoka. Tik-tok, anakuanga tik-toka. Pick-pock, anapenda stick proper. Big-bomb, vile akona big-bomba.